sirese owekinyere denga bulijjo kodi abeeyo mirembe mirembe na terubadde owekinyere denga bulijjo nina ekkatale ery'obutabaweeza bantu bange mukombe mbibatu n'ennyola kintu ebivudde mukati kusansoli mambirese wadde nga nduddeyo sitanzi zeziwune mungule nnyimba era nsiima nnyo obuwagizi bwammwe mwansijja magombe mathayasi naye terikinyiiza ng'ababinzijukiza bulijjo mukala ataakulaba wajjuukirevu ekanyanye wa muzeeyi kimbugwe ng'osula wansi kan'okufunaako okulyotawana mu gusaati n'okuwala engokirako hanga wenna n'akakooti akalinga akalinswa okukenzikiriza najja bubisitanteredde ate gwe agenda asaba buli omu beera nsirise ne mu nsokasooka mbafune so si kye njagala naye anyigiriza essa katonda ono kakinkolera atyalo nambwe obulamu kiba kiwedde segwaniza kwefuula kyesiriibwe lulikeera nga kyefuuse mulinda beera kyendi kirungi entondo sirina nanjogeddeko ekibi musanga n'enseka siteeka mwesibangako omukodo w'amagezi mwetereze neera neesa ebyokuyiga kyole nginewo ekibuuzo kokinziramu kiba kiwedde sente ani mukwano gwontegere nga wenkwagalira mpita muye nkufune taasa ekyama ekyo nnino kikweka kuwenjeza nzo nkooyezeera buli muntu lwe lutalo lwaliko kuyiga tukulinze tukooye nga ne bannaffe abamu bafudde baakutikka ku nfudu kikyatatuuka mbuulira akakuba okooyitira mu nfuba okuswama ensi kuteeze n'ekubulwa kyokka teriddakiika yali eyiseewo kebesikonayo eva most wanted alo onneekwekoobera ompaddeyo okubazidoolo woteeka okumala ebizibu byange tolina mpisa yeweekweka otya ng'enzizirwana nga tokimanya azirwanya yeggwe sikulangira naye oyitiriza nnyo okwekweka n'essimu n'ogyogibubira ate twankabadde tukukoonako ntekasebombi mpeereza kanamba mwana waffe ii obwavu bw'otusibyeko muko bukyuma kalantini kigwosibya taligwa natiyettima wamyumyulira kingo bwana bwaffe tebukyasoma buli waka butudde ontamu okukyala n'ogyomala kadde empawe kagaana okyaluka nga tonyeze na buntu laba amalala agakukirako amalala fabakumisi ng'ofubye nnyo tudaza isente sente sente gwe tukumisingalayofubye tudaza tukulinze tukooyenga ne bannaffe abamu bafudde baakutikka ku nfudu kikyatatuuka isente sente sente gwe tukumisingalayofubye tudaza tukulinze tukooyenga ne bannaffe abamu bafudde baakutikka ku nfudu kikyatatuuka bangi abakuyiga bakeera n'amatumbi kyokka nga gwokimanyi tebajja kukuzuula eyankabadde n'ekisa ekibalabula nti amwe leero temujja kunfuna era mweddireeka lwaki okimanya nti nja kufa nga nkuwejja leero n'otandabula nti natotawaana abaali bateesa obasowaganyiza naawe bonna gwosize n'enkwe emitima gyaffe obwamalaaya bowagisemu obufumbo bwaffe tokyali mwesigwa tutabula yegwe bakyala baffe bakeera mmaliiri okukuwenja abalabankanireeyoko obulayi okyusizza n'obuwangwa bwa wano tosaaga kati abasajja be bafumbirwa ate byanninaffe byetunda ng'ebisibula ensi si kibyali yagadde naye yaleeno olaba abazadde basaddaako kweri baana baabwe sente 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 gwe wulira emize eno gy'osize mu bantu kale abanaakuzuula n'abatakuzuule bulumi obungi oluusi n'okufa bafudde ababoodabooda abattu basiba babatta n'ennyanja neene n'abavubi baffe abantu bayingira amajeera ku kuwenja nakuya sente sasinga litiika abasawo abaganda bagudde ng'enserere munsi ne bannabyab'obulimbalimba isente sente sente gwe tukumisingalayofubye tudaza tukulinze tukooye nga ne bannaffe abamu bafudde baakutikka ku nfudu kikyatatuuka isente sente sente gwe tukumisingalayofubye tudaza tukulinze tukooye nga ne bannaffe abamu bafudde baakutikka ku nfudu kikyatatuuka kati amagezi byangu salidde nino kukwana sabo kirize ngomulenzi ngombe nendo kula galavu jeja wa mokwe unya nendo kula galavu jeja wa mokwe unya nkwe kumire nyesi jafula langa obude bonja galira mundino kukwata nebo tagala nino bashawa mbere wa mize ya kize kube wali oguli desi ono kirize ukusaba kwange Oli mulunje ya kisaba lundi bona Gemusai kwa dunia ya fe Ufana nangeli ya mfudaleri kawa Oli natalabi kato zura zura Usuliro moyo venga zitite kwa mwja wangi Ati mkute rudaka kulinda Saba mtu size mbata na vyobu baka wangi Temuna budu alirunate Harungu ye gombolole wa sivukai madinaro Ikasa nje kwe muruka wangi Checharo nchoge deru nyera tishishuka Chinyerere kirianga jemba Ogambo tentu wabinga wafaya senesa Kastamu wafafa walunji mubabantu Moza nzaru wakampala toida na ugwa Woli nzale tepulia nuswani Obudebo malo woza nzaru wali wapakuli Zemba nonya sente ya famucharo Akadiyogu na kumama kemanya Mweyo mwunji aba wakizibangi
Same thing.